Bulwadde wange tugende mpola mpola taata. Kyembadde ngamba buno butuno obulaba kansweesi kamuukamu sasekitinzi kamuukamu kubanga njigalo nadde ni waliwo nalonze ensanvu waliwo nalonze ekkumi waliwo nalonze mmeeka kansweesi nalonze biibyo si kamuukamu sooka mpabulemu nekwekyo sinayongerayo.